Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni edirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio karindwi hano Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Impaka zirakomeje hagati y'abanyapolitike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibazo cy'uko Inteko Ishinga Amategeko yatangiza isuzuma niba Perezida Donald Trump yakweguzwa ku butegetsi. Icyo kibazo kiri mu byo abakunzi bacu badusabye kuganiraho, ni nacyo tugarukaho mu kiganiro muri sanga cyanone. Kuri uyu wa gatatu hano muri Amerika, umushinjacyaha wihariye Robert Mueller yavuze ijambo bwa mbere na mbere ku mugaragaro kuri anketi y'amezi 22 yakoze ku kibazo cyo kwivanga ku Burusiya mu matora y'umwaka w'2016. Mueller yavugiye ijambo rye imbere y'abanyamakuru ku cyicaro gikuru cya Minisiteri y'Ubutabera hano i Washington DC, ariko arirangije nta kibazo cyabo na kimwe yemeye kwakira aho ndavuga abanyamakuru. Yavuze ko muri anketi ye iyo yagize ati, iyo tuza kuba twarasanze nta cyaha Perezida Trump yakoze, tuba twarabisobanuye ku buryo butomoye. Gusa yasobanuye ko kujyana umukuru w'igihugu mu rukiko bidashobora kubera amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutabera abibuza. Minisitiri w'Ubutabera William Barr na Perezida Donald Trump bombi bavuga ko bahereye kuri raporo ya Mueller nta cyaha Donald Trump yakoze. Ariko iyo raporo irondora inshuro nyinshi Perezida Trump yagerageje kubangamira ubutabera. Robert Mueller mu ijambo rye yatangaje ko ibiro bye bifunze imiryango, ko nawe ubwe yeguye ku mirimo ye y'ubushinjacyaha wihariye. Yasobanuye ko asubiye kwikorera ku giti cye, kandi yashimangiye ko atazongera kugira icyo avuga kuri anketi ye na raporo ye. Ati, iyi raporo nibwo buhamya bwanjye, uwashaka kugira icyo ambaza azaba ari yasoma. Mu rwego rwo gushaka kumenya neza icyo ibyo bivuze no gusobanukirwa n'icyo iyo raporo ivuze, twabatumiriye Professor Jean-Marie Vianney Higiro. Ni umwarimu muri kaminuza ya Western New England, ni muri leta ya Massachusetts. Professor Higiro, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Urakoze Edirwema, uraho
ndaho cyane, namwe murakomeye aho ngaho muri leta ya Massachusetts.
Natwe hano turaho.
Yego, noneho iki kibazo kijyanye na raporo nibikubiye muri mu byo umushinjacyaha wihariye Robert Mueller yanditseho, ni ibintu abantu benshi bakomeje kutavugaho rumwe, ndetse hari abanyapolitike bamwe barimo abo mu ishyaka ry'abademokrati ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump, bavuga ko bakwiye gutangiza ibikorwa byo kweguza Perezida Trump ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ese iyo bavuze gutangiza cyangwa se kugerageza kumweguza no kumusaba ko ava ku butegetsi, icyo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita impeachment. Impeachment ubundi ni iki?
Impeachment ni ukuvuga ko iyo bayikoreye perezida wa Amerika nukuvuga ko urwego rw'abadepite rwego rwo hasi rw'abadepite rutanga ikirego cyo kirego kigashyikirizwa sena kivuga ko perezida aregwa ibyaha yakoze noneho sena igaterana ikumva icyo kirego yamara kumva icyo kirego noneho bagatora bakavuga bati koko perezida akwiye kwegura akwiye kuvaho ariko rero hari umubare w'amajwi ngombwa kugira ngo perezida aveho urabizi ko muri sena hari abasenateri baba republikani 52
na bane yego
noneho abo bose ni ukuvuga ko kugira ngo nuzaba bashobore kumweguza no kuvuga ko haboneka abasenateri baba republikani bazafatanya n'abasenateri baba demokrate kugira ngo umubare wo kugira ngo yegure ugereho umubare wo kweguzwa wabanza ngira ngo ubanza ari 2/3
yego
kugira ngo rero bazawubone muri iki gihe abademokrate n'abasenateri bahanganye ntabwo ari ibintu byoroshye akaba ari yo mpamvu abademokrate bifuza ko babanza gusuzuma bajyana icyo kibazo gahoro gahoro bakabanza bakagisobanurira abaturage bo muri Amerika abanyamerika noneho bamara kukibasobanurira neza berekana amakosa noneho bakagenda bareba uko abaturage babyakira ubwo nyine haba hakora ibintu bitwa iperereza ryo kureba uko abaturage batekereza ari byo bakwita public opinion cyangwa se opinion public basanga noneho abaturage bariho babyakira neza noneho n'aba republikani n'uwese n'undi wese waru wumva gatashyikira impeachment cyangwa kwegozwa kwa perezida akaba yavuga ati noneho reka tusuzume iki kibazo nuko ubundi ndumva ari uko bashaka kuzabikora kuko uyu munsi ntabwo bavuga ngo nibeguze perezida wa Amerika ngo noneho bikorwe ntabwo byashoboka uyu munsi
hanyuma se impamvu zirahari wowe ukurikije raporo umushinjacyaha wihariye Robert Mueller yasohoye ndetse nibyo yagarutseho ku munsi w'ejo avuga ko iyo tuza gusanga perezida Trump nta cyaha yakoze kugira ngo abangamire iperereza tuba twarabivuze ariko kuba batarabivuze bivuze ko hari ibyo wenda basanze bishobora kumuhama ariko amabwiriza ya ministeri y'ubutabera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yamwemereraga kuba yagira ibyo ashinja perezida Donald Trump wowe ukurikije ibyo usomye n'ibyavuzwe na Robert Mueller hanyuma n'ibyavuzwe na ministeri w'ubutabera William Barr ubona hari impamvu zifatika zatuma noneho uyu mutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko utangiza icyo gikorwa cyo gushaka kweguza perezida Trump
ku byerekeye impamvu zifatika urabona icyo cyegeranyo cyerekeye iperereza cyakozwe na Bob Mueller kimaze gusohoka abantu bakivuzeho byinshi kandi ntibahuza uwitwa Attorney General ariwe ushinzwe ubutabera yavuze uzi ko hari ibintu bibiri ingingo ebyiri uriya mugabo yagomba gusuzuma yagomba kureba niba abarusiya barakoranye koko na bamamazaga perezida Trump niba koko bari bafatanyije aho ngaho asanga nta gufatanya guhari noneho harukurizamo iperereza yari ririho rikorwa aribyo bitanuza obstruction kuri aho ngaho rero niho uriya Bob Mura avuga ngo kubera amabwiriza ngo basanze batavuga ko President Trump yaba yarakoze batamuhanaguraho icyaha
batamuhamye icyaha
batamuhamye
batamuhanaguraho icyaha yego
batamuhanaguraho icyaha ahangaha rero ukibaza uti amabwiriza ntabwo ari itegeko urumva ni amabwiriza bakavuga bati rero ku gihe cya Clinton nawe bamukoreye ibyitwa impeachment ibyo gushaka kumweguza icyo gihe wakoze akazi k'iperereza we yaravuze ati dore ibyaha Perezida Clinton yakoze n'ibi ngibi noneho abishyikiriza raporo ijyanwa mu Nteko Ishinga Amategeko uyu nguyu rero ahangaha niho nyine batumvikana atumvikanaho na Attorney General aravuga ko arumva atamuhanaguraho icyaha ariko Attorney General uriya ushinzwe ubutabera we akavuga ko bakurikije ibimenyetso bigomba kuba ari simusiga kugira ngo uvuge ibyo gusisiranya iperereza ko abona nta cyaha Perezida Trump yakoze ni ukuvuga noneho rero ko ibyo byose bigiye mu rwego rwa politike mu rwego dongo bivuye mu rwego rw'iperereza mu rwego rw'amategeko bigiye mu rwego rwa politike aho abanyapolitiki noneho bo bagomba gusobanurira abaturage ko nuza Perezida Trump akwiye kuvaho kubera ko babona ko yagerageje kwivanga mu iperereza rikaba ari icyaha
urakoze
urumva rero ko abantu ubu ngubu bahanganye mu bitekerezo bamwe baravuga bati Perezida Trump nta cyaha yakoze iriya raporo nta kimurega ahubwo iramuhanaguraho ibintu byose bibi ushobora kuba mukekaho abandi bakavuga bati oya Perezida ntabwo ari hejuru y'amategeko ntabwo ashobora kujyanwa mu rukiko kubera ko ari Perezida niyo mpamvu rero ahantu ashobora kujyanwa ari imbere y'Inteko Ishinga Amategeko noneho ubwo abademokrate bakavuga bati twibwe niho tugomba kumujyana
urakoze profeseri Higiro nkuko nabivuze ntangira iki kiganiro cyasabwe n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika reka tubahe ijambo bagire ibyo bakubaza reka duhere kuri Jackson wiriwe neza
wiriwe neza
uri hehe
jewe ndi mu Burundi aho bita ibubanza muri komine Gihanga
ikibazo cyawe
ego numvise ibyo uwo mutumire ashikirije mbona ko atamukuru w'igihugu n'umwe ari hejuru y'amategeko yego Trump amaze iminsi myinshi halo
yego bazi ikibazo cyawe dufite abantu benshi kuri telefone
amaze iminsi myinshi yinjira mu buzima bw'abandi ba perezida bo muri Afurika rero ikibazo cyanjye ni iki none Trump arushije iki abandi ba perezida bo muri Afurika cyangwa bo ku isi yose ni ukuvuga ko nubwo yoba ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategerezwa gukurikiranwa n'ubutungane
Urakoze Jackson mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi. Reka dufate na George Wirwe.
Ego mwiriwe ni mwiriwe neza aho kwisi rya Amerika.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ego je nagomba ndera turafise umutumire no munsi.
Ego arakumva.
Ego nagomba z'umutumire. Ahubwo cyane cyane hanini n'intere nagomba guterera. Niko araraba abakuru b'igihugu benshi uko bimeze hari abakuru benshi b'igihugu bashyize ku butegetsi utumengo base droit de veto kandi ko ndaraba ziba ziza n'abandi boca babibonera hakarorera abandi bakuru b'ibihugu nimba yarakoze nabi nje mbona umengo iyo nama nshingamateka yo bikoze ibikorwa cyiza nagomba gushikiriza muragize neza.
Urakoze George. Hari n'undi wigeze kutwandikira atubaza ngo ese byaba bimaze iki kugerageza kumweguza kandi afite uburenganzira cyangwa se ububasha bwo guhagarika icyo cyemezo ibyo bita droit de veto. Ariko profeseri Igiro, ibyo bya droit de veto mu bijyanye no kugerageza kweguza umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago bikora.
Iyo droit de veto mu byerekeye kweguza umukuru w'igihugu cya Amerika ntayiriho, ntabwo ashobora kuvuga ko we ari hejuru y'amategeko, ko ibyo bamurega bitamureba, kuko ubutegetsi buratandukanye. Hari ubutegetsi burebana n'ubutabera, hakabaho noneho ubutegetsi burebana n'inteko ishinga amategeko, hakabaho noneho n'ubutegetsi bita executive
nyubahiriza tegeko
burebana no kubahiriza nyine ibyategetswe gukorwa mu gihugu. Buri gipande rero kirigenga. Ntabwo perezida bashobora kumurega ikintu ngo avuge ngo we ngo ntabwo bimureba, bijya mu rukiko, bitagiye mu rukiko bikajya mu nteko ishinga amategeko. Nk'ubu ngubu perezida Trump baramurega, barashaka impapuro zerekana ukuntu yagiye akora ubucuruzi n'ukuntu yakoze ibirebana n'imisoro, bagashaka kureba banki zagiye zimuha amafaranga kugira ngo barebe niba ibyo bintu koko bidashobora gutuma afata ibyemezo birengera inyungu zaho, kurengera inyungu z'igihugu. Ibyo rero ibibazo nk'ibyo bije hari ahantu bigomba kujya mu butegetsi bugendera kuri demokarasi. Ibintu byose bibazo hari ahantu bigenda bijya kugira ngo bikemurwe. Ntabwo rero afite uburenganzira bwo kuvuga ngo ibintu ndabihagaritse, akaba ariyo mpamvu nyine ubona ko muri ya perereza ikintu bamurega cyane cyane nuko yavuze ko yasabye ko nako yirukanye uwari ushinzwe ikigo cy'iperereza cyitwa FBI. Aramwirukana kandi amwirukana yabanje kumubwira ngo navuge ko iperereza ririho rikorwa ritamureba. Noneho abwira umujyanama we mu mategeko ngo ni yirukane uriya Bob Mura wakoraga iperereza. Ibyo rero ntabwo ntuza muri Amerika ubutegetsi ntabwo ari akarima k'umuntu.
Urakoze cyane profeseri Higiro. Wigeze gukomoza ku byigeze kuba kuri perezida Bill Clinton icyo gihe amaze gutsinda. Hari abaturage benshi mu bijyanye na za sondaje cyangwa se ibipimo byagaragaje ko ahubwo byamwongereye kumenyekana cyane no gukundwa cyane, bituma abademokrate muri iki gihe bavuga ko nibagerageza gukora ibyakorewe Clinton bishobora kubagaruka mu matora. Ibyo byo bivuga iki?
Ibyo ngibyo kuko byarabaye igihe bakurikirana perezida Clinton bamushaka kumweguza bitewe nuko yari yarahakanye ko yagiranye imibonano n'umukobwa wakoraga muri White House. Icyo gihe byarakururanye koko, biragenda bivamo impeachment, nukuvuga gushaka kweguza perezida. Bijya noneho mu nteko ishinga amategeko, bijya muri sena, sena yumva ntuzaye ikirego, noneho baravuga bati baratora perezida, abashaka kweguza perezida babura amajwi. Ariko mu baturage, abaturage bari bamukunze ku buryo amatora yakurikiyeho aba republikani nibo bari biganje mu nteko ishinga amategeko. Abo ba republikani abaturage babahaye igihano kuko amatora yarabaye, umubare w'abadepite ba republikani uragabanywa, abaturage batora abandi bo kubahagararira. Ntabwo rero kwirukira biriya bya impeachment ari ikintu cyiza, akaba ariyo mpamvu ubona uyoboye abadepite b'abademokrate witwa speaker
Nancy Pelosi
abigendamo gahoro. Ariko nanone hakaba hari abandi b'abademokrate cyane cyane abazi ko nta kibazo bafite cyo gutorwa, bo bumva ko ahubwo bahera ko beguza Perezida Trump. Muri Amerika hari amashyaka abiri, hari abarepublikani, hari abademokrate, hakaba hari rero n'abandi bitwa independent bataba mu mashyaka. Abo rero nibo mu gihe cy'amatora bashobora gukemura ibibazo, kuko bashobora kuvuga bati perezida yararenganye cyangwa se bari abantu bakoze nabi, kuko wenda umudemokrate aragenda atora umudemokrate, umurepublikani atora umurepublikani, ariko abandi bitwa ko ntaho babogamiye aribo bavuga ko ari abita independent bo baragenda bagatora bakurikije ibintu uko babibona.
Urakoze Profeseri Higiro. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Kwizera wiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mbogo, nkabamerereye mu majyaruguru y'u Rwanda, nkuko wari bivuze ko ari umukunzi wanyu w'akadasohoka, nkaba nitwa Kwizera Eliyeze.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nabaza uwo mutumirwa mwabitumiriye, ese perezida wa Amerika, nubwo Amerika tuzi neza ko ari igihugu gikomeye, nibyo, ese kuba ashobora gufata ibyemezo nk'ibyo ngibyo we nubwo nta ngaruka bishobora kumugiraho, ese kujyanye na politiki mpuzamahanga, ese Amerika yo ntabwo yaba hari ingaruka zishobora kuyigiraho, cyangwa se yaba iri kugenda nayo ita umurongo wayo ngenderwaho, niba perezida ashobora gufata ibyemezo bimeze gutyo igihugu nta ngaruka bishobora kugeraho? Nicyo kibazo nagira ngo mubaze.
Urakoze cyane Kwizera. Reka dufate na Fabien. Wiriwe?
Niwe neza.
Uri hehe?
Niwe ndi mu Burundi, i Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Nagambatse uwo mutumire ubu none ko perezida wa Amerika asanzwe atwaye igihugu cy'ikihangare tuzi ku isi cyo gihamba.
Ego? Ikibazo cya Fabien, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Ariko Profeseri Higiro, Kwizera yarabaje ingaruka ibi bibazo cyangwa se izi mpaka za politike ziri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kugira ku mibanire ya Amerika n'ibindi bihugu, n'uburyo Amerika ifatwa mu bindi bihugu.
Hari ingaruka kuko zishobora kubaho. Ingaruka ya mbere ishobora kuba mbi ni nk'uko haba hari imishyikirano n'ibindi bihugu. nk'ubu ngubu hari imishyikirano irebana n'ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Amerika, hakaba ikibazo cy'intwaro zo muri Korea ya Ruguru. Abo ngabo rero nabo baba bacunga bareba ukuntu perezida wa Amerika ahagaze. Niba babona ashobora kuvaho, bashobora kuvuga bati reka tubigenze gahoro, uriya muntu ashobora kuvaho, noneho dutegereze ko haza undi dushobora gukorana nawe, noneho inyungu zacu tukarushaho kuzirengera. Ibyo koko ni ibintu bishoboka. Noneho imishyikirano yari hari ikagenda buhoro. Indi ngaruka ishobora kuba ari nziza nuko nk'ibihugu bya Afrika biriho byubaka demokarasi, n'abaturage baho bakurikira ibibera mu bindi bihugu bashobora kuvuga bati biriya koko yuko perezida atari hejuru y'amategeko ni ibintu byiza cyane, reka natwe dushyireho ubutegetsi, ubutegetsi abantu bashobora kugenzura, inzego zikorane kandi zikorane ku buryo butavogerwa, ntihabe umuperezida ujyaho noneho ngo igihugu akigira karima ke, ngira ngo abonye ibyo muri Sudani uko byagenze, aho abaturage bagombye guhaguruka bamwe bagapfa kugira ngo umuperezida uriho bamuvaneho, noneho bashyireho inzego ariko ku buryo batazongera kugira perezida perezida ukora amategeko. Amategeko akaba ari we, icyavuze kikaba ari itegeko. Ibyo urumva ko hari imisomo ahubwo byiza abantu bashobora kubonera kuri kwigira kuri Amerika.
Ariko Profeseri Higiro, muri iyi minsi ishize nanone wabonye ko biriya wigeze kugarukaho uvuga ko hano hari inzego eshatu kandi zose zisa nk'izingana, uziko muri iyi minsi umutwe w'abadepite cyane cyane bo mu ishyaka ry'abademokrate hari amakuru menshi bakomeje gusaba cyane cyane ibiro by'umukuru w'igihugu, ndetse bakanatumiza bamwe mu bakoze muri ibyo biro kujya kwitaba inteko ishinga amategeko, ariko benshi muri iyi minsi basigaye banga kubikora cyane cyane ko baba bashyigikiwe na Perezida Trump. Umuntu akibaza niba noneho Amerika yo mu bijyanye na demokarasi no kutubaha izindi nzego twari tumenyereye kubona mu bindi bihugu bitarimo kugenda biza hano.
Biriya nabyo nk'uko ubisobanuye inzego nyine ziratandukanye. Niba urwego rw'abadepite rushaka ibintu birebana n'imikorere ya Trump mbere y'uko ajya ku butegetsi, cyangwa se bijya kureba ukuntu yakoresheje amafaranga, cyangwa se byinjira mu buzima bwite bw'umuryango we, ibyo bibazo biragenda bikajya mu nkiko, kuko inkiko n'urwego rwigenga. Noneho iyo nirwo ruzakemura ibyo bibazo, ubwo rwego rero rw'ubutabera, inkiko zituma nanone abo badepite badashobora kurengera, nibyo bita ngo checks and balance. Urwego rumwe rutuma urundi rutavogera urundi cyangwa rutiha ububasha rufite. Ikindi rero biriya nabyo bikaba bishobora no kuba ari uburyo, ni ukuvuga strategy, uburyo bwo gukoresha uko mu nkiko ibyo bibazo bitwara igihe. Iyo bitwaye igihe rero, mu gihe nk'abadepite bakoze icyo bita subpoena, ni ukuvuga gusaba ntuza nk'umuntu gutanga izo nyandiko, abadepite batorwa buri myaka ibiri. nukufuga ko na ashobora kujya mu rukiko agakomeza kaburana hari amatora ateganyijwe mu mezi nyirango ni 18 asigaye noneho hakazaza abandi badepite izo nuza ibyo birego izo za sapina ziba zirangiye hagomba gukorwa izindi nukuvuga rero ko ashobora gukora imibare ye akumva ko wenda mu kwezi kwa 11 k'umwaka utaha hazatorwa abandi badepite wenda bakaza abadepite biganje mu ishyaka rye akariyo rero mpamvu wumva urwego rw'abadepite rukora izo rusaba izo nyandiko rukoresheje ubwo buryo bita sapina noneho undi aho kugira ngo atange izo nyandiko agahera ko ajya mu rukiko avuga ko iyo sapina ubwo buryo bwo kwaka inyandiko kwari ntaho bushingi noneho bikajya mu rukiko rwo hasi hagakurikiraho urwo rukurikiraho noneho bikaba icyo kibazo kikaba cyanajya mu rukiko rw'ikirenga ibyo rero ni ibintu nabyo bitwara igihe urumva ko nk'umunyapolitiki abakora imibare ye areba ko amategeko ateye ukwinkibu no kubutegetsi butandukanye
mbese muri make ni ugusunika iminsi urakoze cyane Professor Higiro reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Obed wiriwe
wiriwe neza
uri hehe
Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nange ukuntu numva wenda byakorwa kimwe cyangwa byagenda nuko wenda njye mbona yanakwinjizwa akavaho kuko sike ndi kubona itanogeye Amerika
iki kitanogeye Amerika
perezida Donald Trump
uvuze politike ye ngo ntinogeye Amerika
iyo ndebye urubyiruko nk'abazaza ha Amerika ndareba nkabona mu gihe Amerika yaba ikiyobowe na Trump ntabwo ishobora gutsindira nk'uko yakagombye
urakoze Obedi kuri ibyo nawe ibitekerezo byawe kandi ugira umunsi mwiza
ego namwe murakoze ibyiza Amerika
dufite na Joseph wiriwe
miriwe dizema
ego uri he
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo bantu ndamukiriza umutumire uwo Professor Higiro
arakumva
mfite utubazo tubiri two kumubaza akabazo ka mbere uriya bijyanye n'uburyo abademokarate bagumye kwikoma uriya perezida Donald Trump ese ntiyaba ari strategi yo gushaka kumutesha umutwe ku bijyanye
Joseph uratwumva
muri Mexique kuza muri Amerika ndabumva
subiramo icyo kibazo cyawe ntago tucyumvise neza
ikibazo mbaza ni kuri ya gugumya gutesha umutwe Donald Trump bifatiye kuri bariya abademokarate ese ni abari strategi yo kumubuza kuri cya gitekerezo yari yaratekereje cyo kubaka urukuta rutandukanya Mexique na Amerika no kuvira kwimukira bahamara Amerika
cyakabiri
cyakabiri ese na Professor Higiro iyo yitegereje abasadiriya bishya bishyira bishyira iki ese byaba biganisha kuzeguza uriya Donald Trump cyangwa se abona bizasoza bite mbese muri make
urakoze cyane a Joseph mu ntara y'Amajyepfo muri leta mu gihugu cy'u Rwanda Professor Higiro kuri ibyo bijyanye nibyo Joseph abajije abaza amaherezo yabyo amakuru akomeje kujya hagaragara nuko bamwe mu bakandida bifuza kuzahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane abo mu ishyaka ry'abademokrate, benshi bamaze gutangaza ko bashyigikiye ko hatangizwa ibikorwa byo gushakisha kweguza Perezida Donald Trump. Subiza icyo kibazo hanyuma ugifatanye n'icyo cy'aba bakandida bakomeje gusaba ko ibyo byatangira.
Ntabwo numvise ibibazo yabajije neza, ariko icyo naheraho ni uko mu bihugu bigendera muri demokarasi hari umuco ubaho wo guhangana mu rwego rw'ibitekerezo. Icyo navuga nti urebe nka stade bakiniramo umupira, noneho hakaba hari amakipe ariho akina, hakaba ikipe itsinda hakaba n'itsindwa, noneho nyuma bagakomeza bagakina. Ariko reba politiki nk'urwego nk'urubuga abantu bajyamo kugira ngo bakine. Ni ukuvuga rero ko muri urwo rubuga abantu bajyamo bagakina, umwe akavuga, abaturage bagakurikira bareba abakina neza bakaruhirida bakareba bakavuga bati bariya turabashima, abo rero bashima bakabatora kugira ngo babayobore. Nuko hano bimeze. Ntabwo rero ari ukugira ngo bateshe umutwe Trump, oya. Hano mu muco wa politike ya demokrasi abantu bajya mu rubuga rwa politike bagatangaza ibitekerezo byabo, abantu bakabareba bakabakomera amashyi, abandi bakabamagana. Nuko umuco umeze. Ubu rero hari amatora ya perezida ndetse n'ay'abadepite n'abasenateri azaba umwaka utaha mu kwezi kwa 11. Hari abiyamamaza. Abo rero bari mu kibuga ubungubu, bari mu kibuga baragenda batanga ibitekerezo, baravuga bati dore ni njyewe. Umuntu akavuga ati ni njyewe ushobora gutsimbura Trump, nkabikora nkakora akazi neza nkamurusha, nimundebe munsuzume, ndashaka amajwi yanyu. Abo rero biriya byo kuvuga bati Perezida Trump agomba kweguzwa, baravuga bati niyo atakweguzwa ariko tugomba kuvuga ko agomba kwegura kugira ngo nitugera mu kwezi kwa 11 uriya mugabo tuzabe abaturage bazumve ko bagomba gushyiraho undi muntu. Nuko umuco wa demokarasi umeze. Ntabwo ari ukurwana ukoresheje intwaro, ntabwo ari ugutesha umutwe umuntu. Biriya niba wiyemeje kujya muri urwo rubuga, niba wiyemeje kujya gukinira muri urwo rubuga, ugomba no kwemera gutanga ibitekerezo, kureba amagambo ukoresha rimwe na rimwe, ugakaba wanakoresha amagambo mabi ariko ukamenya no kubisabira imbabazi. Nuko umuco wa demokarasi umeze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho turimo kugaruka ku mpaka zikomeje hagati y'abanyapolitiki hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibazo cy'uko Inteko Ishinga Amategeko yatangiza isuzuma niba Perezida Trump yakweguzwa ku butegetsi. Ese Profeseri Higiro, urebye ibyo Perezida Trump bamushinja, cyane cyane abo mu ishyaka ritavuga rumwe nawe abademokrate, noneho ukareba n'ibyo Perezida Bill Clinton yaregwaga ubwo Inteko Ishinga Amategeko yageragezaga kumweguza, ubona ibikomeye ari ibi?
Yewe byose se ko ni ibirego bishobora gutuma umuntu avaho wari ku butegetsi. ikirego cyo ikiru tuvuga nk'ikirego bajyanye nuza bajyanye inteko ishinga amategeko ku gihe cya Bill Clinton cyari ikirego kivuga ibyo bita perjury
kubeshya.
Icyo kirego rero nacyo mu mategeko ya Amerika kirahanirwa, ariko kubera ko ari perezida bumvaga kugira ngo nuza aveho ari uko bakijyana imbere y'inteko ishinga amategeko. Icyaha rero kuri njyewe numva ari icyaha, niba nibyo barega perezida Trump nabyo, niba koko bashoboye kwerekana ko ari icyaha, niba babishoboye kuko nuza uriya uriya wa Bob Mura ntabwo yigeze avuga ko perezida Trump ntabwo yaravuze ati sinavuga ko ari umwere kandi sinavuga ko hari icyaha mushinja mu magambo nk'ayo ngayo. Urumva ntabwo ari amagambo ntabwo asasenguye nk'igihe baregaga Bill Clinton. Igihe cya Bill Clinton ibirego bye byari bisasenguye.
Ngirango ni naho hari impaka cyane cyane muri iyi minsi, kuko mu gihe cya Clinton icyo gihe umushinjacyaha wihariye mu nshingano yari afite yahawe n'uburenganzira bwo guha inteko ishinga amategeko raporo ye yose, ariko muri iki gihe cya Robert Mueller iyo raporo yahawe minisitiri w'ubutabera, ndetse habaho ikibazo cy'uko hari bimwe mu bikubiye muri raporo kugeza ubu ngubu atarageza ku nteko ishinga amategeko.
Uko bivuze niko byagenze, kuko uwo ku gihe cya Clinton basanze uwo ngubu bari barahaye gukora iperereza
Kenster,
basanze baramuhaye ububasha butuma ajya mu bintu n'ibyo batari baravuze akagenda akabijyamo. Nuko noneho iryo tegeko ntabwo bongeye kuritora, kuko basanze ko abo bantu iyo babwiye kujya gukora iperereza bagenda bakinjiramo mu bintu batagombaga kujyamo, ugasanga basa n'abarengera. Akaba ariyo mpamvu rero uriya we ni umukozi w'urwego rushinzwe ubutabera muri Amerika. Ni ukuvuga ko utegeka ikigo gishinzwe ubutabera niwe agomba guhabwa raporo, icyegeranyo, noneho akagitangaza akurikije uko abona ibintu. Uriya we rero yahisemo gutangaza hafi ya byose uretse ibintu bimwe na bimwe bireba na n'ibibazo bikiri mu nkiko bitari byarangira, n'ibindi bireba n'abantu nibyo bita jury, ni ukuvuga abantu b'abaturage bahamagawe kugira ngo bumve iperereza bariho bakora ku bantu, noneho bavuge bati koko turabyumvise abo bantu bashobora gukurikiranwa n'ubucamanza, cyangwa se ngo bavuge bati turabyumvise ariko abo bantu ntibashobora gukurikiranwa n'ubucamanza. Ibyo rero ntabwo bashatse kubitangaza, kubera ko niba abo bantu niba bigiye hanze ni ukuvuga ko abo bantu batazakurikiranwa n'ubucamanza bashobora kugira ibibazo mu buzima bwabo, ibindi birebana n'abari mu bucamanza bitangajwe bagasanga nabyo byabangamira ubutabera bwabo buzahabwa abo bantu.
Urakoze cyane Profeseri Higiro. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Bigirimana, wiriwe neza?
Wiriwe cyane.
Uri hehe?
Jewe ndi mu Ruyigi.
Na mahoro
cyane, turashima.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanze nuko numva ubwo iryo perereza ibyo bintu abantu bakwiye ku Amerika ijejwe igiperereza babizi cyane gose gusumbya n'ibindi bihugu bozogira iperereza mugani bakaraba abene gihugu bahugira ngo nabo ntibaze bagira ingorane kuko benshi nk'abahinga bamabaze nkino muri Afrika bavuga yuko aribo barungishwe na Amerika bazi no mu bintu by'iperereza urumva n'abantu babimenyereye naho boraba kugira ngo abene gihugu ntibazogira ingorane.
Urakoze cyane bigira imana kuri icyo gitekerezo cyawe. Profeseri Higiro, hari abakomeje kuvuga ko abarepubulika muri iki gihe nubwo badakoma ngo bavuge ko bashyigikire ko kweguza Perezida Donald Trump bibaho, babyifuza kuko basanga byabongerera amahirwe yo kongera gutsindira presidansi ndetse no kuyobora inteko ishinga amategeko. Hari ukuri ubona mu batekereza gutyo?
Hari abatekereza ko baramutse habaye ugushaka kweguza Perezida Trump ko wenda bazabona amajwi mu matora yo mu kwezi kwa 11 k'umwaka utaha ndetse na Trump agatorwa. Ibyo ariko ni ibitekerezo kuko ibyabaye mu myaka yashize ntabwo ari ukuvuga ko mu kwezi kwa 11 k'umwaka utaha ariko bishobora kuzagenda. Ibintu bigenda bihinduka hagati aho, hashobora kuzaba harabaye ibindi bintu, hashobora kuzaba harabaye wenda ibindi impapuro zindi zigaragaza wenda ko hari ibibazo koko Trump afite, ntawamenya ibishobora kuzaba. Ibyo ni ibintu abantu babaganiraho bavuga batishobora kuzagenda gutya na gutya, ariko ntabwo bivuga ko ariko bizagenda kuko ikintu cyitwa opinion public opinion cyangwa uko abantu batekereza bigenda bihindagurika hakurikijwe ibintu biriho bibera mu gihugu no hanze y'igihugu.
Urakoze cyane. Reka dufate na Felix Wiriwe.
Wiriwe neza,
uri hehe?
Ndi mu Rwanda, ni mu karere ka Bugesera, ariko mvuka mu karere ka Rusizi aho tupfa kukamukura.
Ni ikibazo cyawe?
Ego, ikibazo cyanjye ndavuga ku bijyanye nuko kweguza Trump. Ndi numva ni ibintu bikwiye kuko biragaragara ko utekereje kuva mu matora havutse ibibazo bijyanye nubwo bavuga ko haba hatwawe amajwi Hillary Clinton, kandi koko narebye n'imibare ya mbere yagaragaje mbere y'uko amatora atangira, yagaragaza ko muri imbere Hillary Clinton ari imbere ya Trump.
Gutwarwa amajwi gute?
Urabona niba kuko ibiganiro byagaragaje ko cyangwa se uko byatangajwe n'ikigo cy'abanyamerika bavugaga ko hatsinzwe Hillary Clinton mu buryo butunguranye, Trump yatsinze ariko bitari byiteguwe. Ibyo bigabye bigaragaza ko hari impamvu yuko yaragiyeho mu buryo bitari byo n'abaturage batari babyizeye. Kandi narebye n'ivugwa n'amagambo akoresha wo kwicara za perezida bamaze ko abayeho bigeze ajya gutongana n'abandi baperezida kuri avuga ngo abwira uriya wo muri Koreya ya ruguru amagambo amubwira si amagambo ashimishije.
Urakoze Felix kuri ibyo bitekerezo byawe. Reka dufate na Marte Wiriwe.
Wiriwe neza,
uri hehe?
Nihandi mu cyitoto.
Ikibazo cyawe?
Yewe numvirije. Hanyuma Amerika ugisanze yari ku kimengo harezi imyaka irenga 2020. Ubwo rero sanga ari ingendo nziza kuko ibihugu byo bya Amerika byarateye imbere kudusumbya, barazi ukuri. Biraza ko bamukurikirana mu gihe babona yuko yakoze amakosa hamaka yabakana yahanirwa. Iyo demokarasi nyakuri ubundi twebwe iwacu tuyiririmba mu ndirimbo mu ibarabara nabo, ni byiza ko babishyira mu bikorwa bakabyerekana n'umutegetsi abakomeye y'ukuri bakamubaza mu gihe ikese ko ibintu atari byiza. Murakoze.
Urakoze Marte, Professeur Higiro, ikibazo cya Felix umvaga ko kitumvikana neza, aho avuga ko hari amajwi ya Hillary Clinton ashobora kuba yaribwe cyangwa se agahabwa Donald Trump, ibyo ngibyo byo nibaza ko atari ukuri. Gusa wenda icyo umuntu yagarukaho dukurikije inshingano Robert Mueller yari yarahawe, harimo gukurikirana kureba niba koko hari uruhare Uburusiya bwagize mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na raporo ya Robert Mueller igaragaza ko koko habayeho ibikorwa byo kwivanga, ahanini hagamijwe gufasha Perezida Donald Trump kugera ku butegetsi. Ibyo niko byagenze?
Nibyo, koko habayeho kwivanga bikoreshejwe mu buryo bubiri. Icya mbere, kwinjira muri mudasobwa z'ishyaka ry'abademokrate no muri mudasobwa no gukoresha za ubutumwa bwa Hillary Clinton, noneho bakajya babusohora bakurikije uko iyamamazwa rigenda rimera.
Kandi
koko ni ibintu byabayeho,
hagamijwe
akabaho no gukoresha uburyo bw'itangazamakuru, ni ukuvuga gukoresha nka Facebook, uburyo bwa Facebook, gukoresha social media, imbaga nkoranyambaga, bagashyiramo amakuru atariyo, amakuru agerageza gusebanya, amakuru agerageza kugonganisha abantu. Ibyo rero iyo ubirebye, ntabwo Abarusiya babikoze muri Amerika gusa, Abarusiya babikoze n'i Burayi. Nta nubwo ari ubwa mbere bikozwe mu mateka y'isi, kuko mu gihe cy'intambara y'ubutita ibyo byarakoreshejwe, Abarusiya barabikoresheje, Abanyamerika ubwo buryo barabukoresheje, Abarusiya ariko bo bakaba bafite, wavuga ko babifite nk'ubuhanga, kuko sinzi niba bibuka ko mu myaka yashize bagiye muri Ukraine bafata Crimea, bafata n'igipande kimwe cya Ukraine, nabwo babanje gukoresha ubwo buryo umuntu yakwita ko ari propaganda, ni ukuvuga ko gutangaza amakuru atariyo, gutanga ibisobanuro bitari byo ariko ufite intego ushaka kugeraho. Ibyo rero barabikoze mu matora yo muri yabaye inaha, kandi bazakomeza babikore kuko bafite ibigo bishinzwe gukora akazi nk'ako ngako. Kwinjira muri za mudasobwa, ibyo ni ibintu bizwi, gukora nuza propaganda, gutangaza amakuru atariyo, gukoresha ibinyamakuru bitari byo, ibyo ni ibintu bizwi, barabikora. Ubwo rero n'abandi nabo bagomba kureba uburyo bagomba kubirwanya. Ruba ruko umuntu yabisobanura.
Urakoze cyane Professeur Higiro. Kuri telefoni dufite na Jean-Claude Wirwe.
Wirwe neza, mwirwe.
Uri hehe?
Mu gihugu cya Malawi.
Ikibazo cyawe?
Twashakaine tumenye neza uko nyine bimeze. Icyo wabivuga ko abashinga amateka ba Amerika, icyo wabivugaho tusobanukirwe neza, nicyo kibazo cyane ufite.
Urakoze cyane. Byinshi Professeur Higiro yari yabikomojeho, ariko gusa Professeur Higiro, nubwo ari abademokrate batangiye kujya hagaragara bavuga ko icyo gikorwa cyo kweguza Perezida Trump cyatangira, imibare igaragaza ko mu badepite hafi 240 abademokrate bafite mu mutwe w'abadepite, abagira kuri 36 gusa aribo bamaze kugaragaza ko bifuza ko icyo gikorwa cyatangira. Uwo mubare urahagije kugira ngo bibe byaba?
uwo mubare ntabwo uhagije mu ba republikani harimo umuntu umwe mu depute umwe watangiye kuvuga ko nyine Trump yakweguzwa mu ba demokrate mu matora y'ubushize hari abademokrate batowe batorwa muri za district muri district cyangwa circonscription ubundi hatorwaga abarepublikani ariko abantu kugira ngo berekane ko batishimye Trump cyangwa babona ko bagomba kumuhagarika mu byo akora baragiye batora umudemokrate abo ngabo rero bakomoka muri zo za district cyangwa circonscription nibo batumye abademokrate bagira amajwi menshi mu nteko ishinga amategeko abo ngabo rero baravuga bati ibi bintu byo gukora yo gukomeza ku gukora ntuzi iperereza kuri Trump ibi bintu bisa naho ari ukumutoteza ibi bintu bishobora kudukoraho ubutaha ntidutorwe
Perezida Trump nawe yabyise presidential harassment ko ari itotezwa ry'umukuru w'igihugu
ntabwo
nari mvuze waruvuze ibyo bijyanye no gutoteza umukuru w'igihugu Perezida Trump ubwe nawe abyita ko ari presidential harassment cyangwa se itotezwa ry'umukuru w'igihugu
ibyo nibyo naringiye kujya kuvugaho kuko uko Perezida Trump bamurwanya nawe niko arwana nakubwiye ko wareba ahantu hari urubuga noneho ukareba abantu barimo bariho nyine barwana ariko bakoresheje ibitekerezo Trump baramuvuga bakamuvuga ibintu agajya kuri ku rubuga rwita twita akavuga agatangaza ibitekerezo bye cyangwa se akahura n'abanyamakuru akavugana nabo niwe muntu w'umuperezida uhura n'abanyamakuru buri gihe kandi yahuye n'abanyamakuru ibyo avuze bihera ko bihita mu binyamakuru ni ukuvuga ko afite uburyo anyura hejuru y'abanyamakuru akoresheje Twitter akagira n'uburyo anyuza amagambo ye mu binyamakuru nuko ntabwo ari ukuvuga rero ko Trump nawe yicaye arebera ntabwo ariko bimeze ni ukuvuga rero ko ubu ngubu itamatora ipiganwa ry'amatora ryaratangiye mu rwego rwa perezida mu minsi iri imbere haratangira ipiganwa ry'amatora mu rwego rw'abadepite abo bose mu minsi iri imbere bazaba bariho noneho bashaka uburyo bahamana imyanya yabo ubu rero ibyo bakora byose ubu ni ukugira ngo bumvishe ababatoye ko bariho bakora akazi babashinze mu abaturage rero bamwe cyane cyane muri za district cyangwa circonscription z'abademokrate bo bifuza ko Trump yavanwaho abo rero bagomba kwerekana ababatoye ko akazi bariho bagakora akazi batorewe ariko Trump nawe agomba nk'uko abikora n'abarepublikani gukomeza nabo bakerekana bavuga bati Trump ararengana aratotezwa ibyo bamuvugaho ni ibinyoma ntabwo byigeze biba
Professor
amaze kuvuga ku mugaragaro ko raporo yayitanze ikegeranyo yagitanze
Professeri Jean Marie Vianney Higiro Professeri Jean Marie Vianney Higiro atubabarire umwanya utubanye mutoya n'umwarimu muri kaminuza ya Western New England muri leta ya Massachusetts tumushimire cyane kubw'ibitekerezo n'ibisobanuro yaduhaye muri iki kiganiro muri isanga cyanone dushimire mwebwe mwese mwa tanze bitekerezo dushimire injenieri na Fasil Gebeyo wegeranyije kino kiganiro muri studio ya 7 mwari kumwe nange Edirwema.
abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.